waxa magaalada Wajir laga furay maanta xarun caafimaad oo uu leeyahay bangiga Equity. Xaruntani ayaa waxa lagu magacaabaa Equity Afya. Waxa xaruntani xariga ka jiray barzaab ku xigeenka ismaamulka Wajir Ahmed Muhammad Caato oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee isbitaalka Equity Afya Samson Mwangi. Xaruntani ayaa ahatay 118-aad ee laga furay guud ahaan dalka Kenya. Wakiilka laga soo doortay deegaanka Waagbari ayaa soo dhaweeyay xaruntani cusub ee laga furay magaalada Wajir.
Waxaan leenahay dal Wajir facility aan ka faa'iideysan wax walba waa leeyahay, beeciisina waa ka beecjaban yahay isbitaalka kale sida ay noo sheegay. Marka waxaan leeyahay reer Wajir fursad aan qaaliga aan ka faa'iideysan binnilaay kariin.
Agaasimaha guud ee Equity Afya ayaa sheegay in sidoo kale guud ahaan 6 degmo ee Wajir ka kooban tahay ay ka furi doonaan xarumo kale si shacabka loogu dhabeeyo adeegyada caafimaadka.
Your presence is appreciated as we open this Equity Afya Wajir. We are extremely happy to be here in Wajir, a fully equipped medical service. Na tukishafungua hii, tutafungua zingine sita kwa all the sub-counties of Wajir.
Maamulaha bangiga Equity, laanta ismaamul ka Wajir Mr. Abda Hakima ya shaab ka Wajir ugu baqa yinay kafaidistaan isbital kani usubu una leya haydamaan karar ka imiska afimaatka.
Magaidu wa Hakim, maanta waha rola fuhi Equity Afya Wajir, o loya gan Samson, o fursad gan uya gan kasar gan launcha. Launch kana waxa uu ahaa marti sharaf ee magaalada Hato dadweynaha Wajir waxa loo sheegay istaaga dadan furnay oo afjaan iskale yahay all NHIF kaasan
Tazab kutimanka ismaamulka Wajir Ahmed Muhammad Caato ayaa sheegay in dhaqaalaha ismaamulka Wajir uu socdo inay soo dhaweynayaan cid waliba oo jecel inay maalgashato ismaamulka Wajir.
Ayaa iskale waxaan bogaadinaynaa cid walba oo ka qayb qaadata caafimaad wanaagga ee countygan ama ismaamulkan Wajir. Equity Bank waxaa la badan baa nagala dhexeeya, waxay ka qayb qaataan bulshadan iyo horumarkeeda, waxay ka qayb qaataan qaybaha tacliinta, qaybaha bey-adda, haddana waad aragtaan caafimaadka ayay ku soo direen. Waynu soo dhaweynaynaa mar walba si gooni ah, Equity Bank waan u soo dhaweynaynaa. Si guud ahaanna bulshada waxaan u baaqaynaa in maalgashadaan arrimaha caafimaadka. Countygan Wajir dhaqaalihiisa uu kobcay shanta sano la soo dhaafay, laga bilaabo 2018 to 2022 ilaa 2022, markii la qiyaaso dhaqaalaha countygan 50% buu kobcay. 2018 wuxuu ahaa 42 billion, 2022 wuxuu ahaa 62 billion, waxaa ku darsantay 20 billion muddo shan sano ah. Taasi waxay ka tarjumaysaa sanadahan soo socda inuu ka ficnaan doono intaas. Waxay ka tarjumaysaa in ay Wajir County ismaamulkan diyaar u yahay ciddii maalgashi ku samaynayso wadankan iyo countyganba. Taa iyada ah way u dahan tahay marka cid walba maalgashanayso qaybaha bulshada siiba adeega asaasiga caafimaadka.
Si kastaba, waxa ismaamulka Wajir aad ugu soo badanaya xarumaha caafimaadka ee laga furayo gudaha ismaamulkani, taasoo shacabka u soo dhaweynayso adeegyadii caafimaadka ee bannaanka loo aadi jiray. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Star, ismaamulka Wajir.